Sizwe the team mina nginankinga bafiki mina nginayo inkinga ifoni yami nephone yamama ziyasifana amaphethini so ifoni bokuyifoni yami bengisebenzisa nakhona manje sengigayena ngoba bekwaba nenkinga eyavela ngo-ex waphahlaza ifoni yakhe so ngamnikeza le foni but after lapho mina ifoni nginokuyishiya ngihambe futhi ngibuye ngishiye la ngishiye khona ngithole ihlalele mangabe kungane i-call bazongitshela ukuthi abe kune-call ingenile other than that anginastress ngefoni ama-contact ami asasele kuleyo foni yonke into nje isasekhona kuleyo foni uyayisebenzisa nami futhi ngiphinde ngiyibambe ifoni yakhe but mayeshile mina nginankinga ngayo ukuthi abambe yami kodwa manje-ke sekuphume ekutheni ukuthi niyathembana yini maningathembani hhayi kusenkinga kunenkinga-ke enkulu kakhulu sithande ntambama siyabonga abafethu.